yande joni witere min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle e moɗon leydi Niger heɓayna dow hembere sappo e jeɗɗi ɗum wonno hisabu ko wanna dow filla ko darto hono ceede gollitirɗe ley hitande ɗum du konna wonno ko fande hawride waɗande keñande ene wurtini Hassan Boukary goto e pottude hawride na GAFD alternative espace citoyen o halna en le kibaru o e nanno ɗum yaari non nar filla ko darto sukaɓe ayiɓe laati modibu en fiyi ɗum en barmini ɗum en fa modibu o nangama ɗum saabi ko mawɗo saria toyen ɗan difa waɗi joɗo kala kono hokkoɓe habaruji gam batte andini himɓe no ɗum yaar ɗum fou hande nde enna yewtere meɗen pinne studio kala ngu haaltana haala hono dabareji ɗi gomnati leydi Niger no hoƴa gam batte walla tude remoɓe heɓa demal ya yeeso heɓa ko remete ɗum enɗan laato ko barkini kod jeñalle moɗon sumana wono jangantaw habaruji ɗi e fulfulde noni yerno no mbirnomi jondani hara filla ko darto hono widagol ko waɗa yaade e ceede gollitirteɗe hitande ko 2019 ko laatide kono ni wonno waɗi no kuuje kewɗe alternative espace citoyen laatiɓe kayɓe endan no wadda ballagam dow majjum ndenene kayɓe mbiide kono ɗum woni hono gaɗɗole jeɗɗaɓo koɓe gaɗi dow filla ko darto hono gollal ngal endan ɗum dartnade kono leyɗi hemre e sappo e jeɗɗi e nder duniyaru ko hanta e waɗnama honno endan leydi Niger ɗo konnan ɓe ƴewtineke dow majjum gam batte gomnatiji ɗi endan hokkaɓe kamɓe ɓe enda habaru kamɓe laatiɓe ɗi kalaɗo ɓiɓɓe leydi inde ɓiɓɓe leydi ɓe pamanoye ceede gomnati ɗi enda natirnoye wurtorto Hassan Boukary jeyakana espace citoyen alternative noon ni o waɗi batu ɓe gaɗi batu dow majjum o haalani bandimbiteɗo Olivier noye wonno ɗum yaari ko leydi Niger hikka.
Cette enquête, elle analyse chaque année.
Widangol gol hitane fu waɗete gam ƴewtinade dimma mo ɓiɓɓe leydi gaddata har ko darata filla kawrol jawdi leydi gollirteni e kaden du jawdi ɗi deni hawrama ɗum e waɗira nder widagol gol du kaden ni miɗen dara golle ko waɗa nder suudu députéɓe kam fu e golle suudu kiite leydi mawnu hawjino filla limgol jawdi leydi ndenne widagol gol holli kono hanino ardiɓe hawju leydi ɓen tarsino wooɗa gollira goonga ko ceede mum itta wi'e golle fuu tawe gollama no wooɗiri kaden du fa hande widagol gol ko wurti se holli ko ɓiɓɓe leydi ɓen du e ko'e mum en ngala no ballira gomnati hawra jawdi leydi keƴorɗi ko waɗa golle mum deni himɓe no giɗi kisa ñamol ceede e guykali ceede gomnati ko wona no waɗe ɗum endan no hanino himɓe leydi ande ceede kawraɗe ɗen no footi e ɗume ɗum sigili waɗirde ceede kawraɗe ɗen gam ɗum du ɗum hakke
mabɓe
nonni mawɗo sariyaji to enen difa ɗo mbiyeteɗo procureur nonni o waɗi joɗo kalen keñen nde gam batte o andina himɓe dow fii ko darto hono sukaɓe talibaɓe laatiɓe janggoɓe qur'ana ɓe modibbo ɗum en fii ɗum barmin ɗum sanne modibbo on kay nangama no joga e junggo jowa kadi mo kalte o enɗa ɗum waɗi ko kanko procureur o wi jokka o andina himɓe noye fii o wonno yaara fufufufu alhaji Habu Issa nani ko o haalani bandimi ta to enen difamiteɗo Lawan Boukar
dori déjà
illujon caggal noddol ngol wiɗagol no woni e hoore mum le wakkati mo gommiɗo haala o kiitotoɗo kalfinaɗo haala kam on hollama ɗum emo ɗon waɗa wiɗagol wanginde hunde fuu ko haala sako ɗum gonga na ɗum fewre kam woni habaru on no wallamin famude sako no woodi nimɓe gom ɓe modibbo wonno fiira gandena kamɓe du ɓe jukkete dalila haɓɓidande ndeni ɗum hanti ɗum daran jukkugol ngol modibbo on waɗana ndeni no wawa laati mosala heɓude gacceji hana ko darta sukaɓe famarɓe ɓen du no woodi juuju kakkeliɗo e mabɓe o haalanama gam waɗude ɗereji hisinaɓe rena ɓe sukaɓe fotorɓe
nonni hono fedde sukaɓe namiɗo janggoɓe le lekkoliji to neɗɗo jangoto ekkito golle kayen du kondanni sappeke ɓe cappeke yaade e hooreɓe jande gam batte ɓe mbi hono kulle no woodi amanaji koƴaɗi yettaki ndenen ɗaɗe balɗe jeɗɗi seni soño fu waɗa e dow majjum kamɓe kayɓe coñan ɗum wonno ko fa hande mbiyeteɗo hono Aboubacar Tini secrétaire général oɗo syndicat janggoɓe enɗan e dow calolol o haalni bandi mi rokeyatu Abdourahmane
jangirde kewde wattugo kaddi caka himbe e wattugo safare fu yottinaka hokkugo sukabe e kol balla e ko kayde der jangirde gondi do jonde ko e majji na ko jeddide wittine ko gomnati hebi yobi tiede jande sukabe be gomnati ho yottedirka mabbe illa ko dubi wina idi e sappo e jeego jangirde e migi sadarma mawdon tawaton hetti kenga na ko bimbe biro men kambe kawri tiede ko sodi nebbam hebi defi no kure to nyamete don mabbama ko ko nyamande den wi hindata ko no hokka sukaben nyamande wala no yobe jadirabe amin ben kambe kawrata tiede toda nyamande den ko defa gomnati itti juude he mabbe deni bayle fu heba ka der jeddire de fu min chonnya
nonni far jon ko watta rewbe nayon kay won ko diwta dilda e lewru etengo wulowa dun du kono wana le commune mo geskeru region mo difa nene ne kay du wiama himbe adube be dilidi be no mile himbe bokku haram no enda bandi min taw to enda wi himbe be ko wakkati ko warto enda hono ko be ngari be ngana e koyde mabbe ko be diwti himbe kano woni fa wakkati mo kalto enda kabaru mabbe fe goto hebaka wadaydo fumbido kany won ko diwti di rewbe dilidi nonni fa wada jondu konda ni ele habaruji di enda no tawa du har filla ko darto hono ferowambe dilloybe leydi Nigeria ko watta himbe ujunaji chapande jeddo ka e gon ko natri har faande region mo maradi dun du konda gam batte alle e doggoyde hono torrali ko be gomi jelle gure mabbe gure kedoyde hono fa hanede sobbere leydi Nigeria yerno fedde leydi duniya ra hawjina filla ferowbe haliri be bidu konda ni hono wakkati mo kalte o be gonbe nangondiri faano wodi kany e gomnanti na du konda biendu hore taab to endam gam batte hebande ben don nokkuito jotto der gure gure ton endam kedede e faande kerul e leydi mabbe Nigeria ndin em dun faande ni andenor worde wi do yaade to lewru uttu watoyto ujunaay sappo njew wobbe no mije ngaran tawta ben don e der gurden endam faware jondu konda ni ele habaruji di no tawadu konda han hono yande sappo e go subaka kam wonno ko faande ngulu godon inda wadi ele wurtoete sirfa wona kandu konda ni le commune mo jado département mo bilma région mo agadez noni don du konda ni be bi hono be paama fu dum wadi yite ngen kay kana woni bonondaaji ngadi don sanne nenen dum wonno ko préfet bilma hala nimi ciagal mudum du konda ni wadi joni ko watto lewru ni buri hono ko watto laabi nay ko ngulno wad e luma woto go enda wonno ko fahande hono neddo kalodo inde bibbe leeta tana bitedo alaji lawan taher o halani bandimin Musa mamman e do telefon
c'est marché luma no bulungo hono ko watta fa laabi nay del lewru wor go wuli der bawde Allah yonki fu woni juway kulle kewde hite gen nyamidi hano nyamandeji e cede minen jama e horebe balla himbe wuro go be mursirde hewti gan wuro jado nokure non woddune sanne be mursidu kulle mabbe denne kibe kaja e balli
nonni fawar joni ono ko darto coronavirus nyaw gongu e leydi ndi en ele duniya du konna fu kenya ndi endan etolo wadama e do himbe ko to chapanay didon kana woni hono minister hawjinde cellal wi fe goto tawdaka e nyaw coronavirus kenya ndi endan fe goddu konna heba ka maydo mo coronavirus on ko wari nenne be bidu se hisama hande nyalomo o ko watti himbe kemen yene chapanay jedde nay be woni ko tawrano nyaw gu endam e der mabbe du konna ni hono chapan tata tata ka en tan heddi loktoro no sawro ko heddi fu chapa kebe jeego chapan jeddo jeego dadi koti wuroji mu en chapan jeego en joyon kay woni ko nyawngu en dan wari yerno andinor de famineri yonkay ni sen jotto den e fawar jondu konna yewtere meden de do latindu konna ni sukaabe ummatore kay du no kokka kala e do fi ko darto yidde hakkude mudun en e ko nandi e mudun hande de en nantana ni hala mbietede feisal dubi sappo e tati wodi jiakana birnin gawre region mo doso nani ko haali o halandu konna Abdul Mumini Ali Nyalli
ndam feisal dubi an sappo e tati demiro di dubi laso e didi laso e tati dem fudanta ya to surwabe ngam wakati mum mi anti jande an lise mi do di baka de mi do di dubi waranja e joy de mi dewlata ngam wakati mum tawi mi do di golla mi anti jande an mi do di bodi ko wallata de ka inna e ban
hala sukab umma tore sigila no mo studio kalangu
Jamwali Alhaji Dauda, handen ada welti.
Jamni wallake Alhaji Musio. Mi sodana botoji albace joy, lemu didi, tafarno didi, hako tanno joy.
De Alhaji, ko won cogguji duddi dine?
Hey, ga Allah accu. A wiyata andana nyaw coronavirus, wongu cekan taraji meden dena.
Na min kay mi yayi ko hawridum.
To accu mi halani. Kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus.
Alhaji, toy nan da dun kadin.
To, a wari non ni akaden na. Dum giɗɗa wiude kan.
Alhaji, hettina wadde. Gineji di cioɗɗa di fu sawrata nyango.
He ga Allah accu. To, famtina, ittan der nimre.
Amma no wodi laabi ko jaadi ko hisinta dun nimbe.
To, mi do hettini.
Alhaji Dauda, loko torobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faalaaba ngatta ndiyam alkola. Ndaada do jamaada dila ngada dun der soɓɓudu maada lota juude ma faalaaba e kaataare. Ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto. Acca memol tema hinerema e hundukoma acca do memol dabbaji burdi de dun tilti ko memdaadi lota juudema fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon tasaaje modon moyton cuudi mon fa laaba chelondu haura jodo nokku goto
he ga Allah accu fa he kawride kaden handen dun non fa pama ko jamrude badan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enden
alaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko sabi wi a neddo de no dila naado no jojja dojja so bunu jungo munne
ganno kure no hende e jungo ma no waddi jungo ma ko lati wawto fu ada wawi memiri dun are
he musio mi yettima sanne mi tokkiran du fu no biirda kamni mi durwan du fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanai
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
handen do filla ko darta no yewtere men pinno haltana hala demal ko lati kanyum woni ko buri gollede e leedi men Niger dun non wonno ko gomnati leedi Niger hoji dabareji kessi gam batte wala tude remobe har filla ko darta birgiri hono ko tuba kobe e do lawol 3N kawon bibbe leedi Niger golla nyanna bibbe leedi Niger e ko e mudun en e fa hande du konnan ni hono walde to wobe dum wadandu konna region mo doso tawa kanyum etila beeri sekit ne nanen yewtere de latindu konna mbeteedo Adamu Kindo kanyum woni ko yewtin dum bandi mbiteedo Fadal Alu Fagaya
depuis un certain nombre d'années
dum wadi dubi joni ko sigila on bibbe leedi golla nyamna bibbe leedi no don jeewa noyi watto ko deme den hoytine 3e monanto fillamu no wadde o bibbe leedi golla nyamna ko e mon pawtade e projet UFDC ndarde noy birgir tuba ko be witende engrais di remobe ben kebirta dum do ko yawi
par certains producteurs
denne hana demobe fu choggu engrais o jeewata
yena dot ki on les moyens
gerama ndongo di bawde sane amma be ngala bawde ben gomnanti yidi wallude
a remonter
labe diye demobe handi tokka ko heba engrais o
les conditions d'abord il faut
ndo watto ko heba dun saito lati ginanda demo mo wala bawde fanon fu ndeno wawi remude hana ko biten fecere hectare nogay e joy yade chapande joyini region ji tati dun jewata region doso tawa e telaberi amma de region doso communeuji amin tati dun jewtam gaya tanda e motunga ndemo goto fu sakuji angere nay hokkete di ummata kona du buduujinaaji sappo e keme jeetati gomnanti yoba feccere remobe du joba feccere fadde feccere cede den no yoboe saito neddo yaadi e carte mo suudu hawjino filla demal wadanta remobe on caggal ndebe limama be kokkete cartiji din ngarda e carte maada kolla o jeewe sako anda nonna kokka feccere cede den ko keda resi kambe de rol ko wurti nante birgiri no wodi wadde no be nimbe birgiri di der communeuji din fu den non ko keda sako jima engrais naydi
te 4 sac d'engrais
e dari di demobe kebata
ce que les hautes autorités souhaitent
ko sigila bibbe leedi golla nyamna bibbe leedi e nimbe fu elta woni bayle hebe dum wadan du ko nimbe keba ngadiri deme mudun no wodirim gande mangal do no hani bayle wadan der mum ada wodi birgiri ma angere e nokuma sada wodi ania funa bayle hebe der demangal dum beydan sembindide du kadi e deme cedudan gam nimbe no tawa jondo der wakati golle majje
on est en periode de travaux de construction
et do don ko habaru mi fulfultili handen keddi waddu be ballagam ko non don habaruji di andan studio kalangu e mi horan sumana amadou to assalamu alaikum balanta jamwali.